This is an MUT Radio podcast.
Making headlines this hour, the MUT staff extend support to family and recently deceased pioneer and the Luphenduko lokungcwatshwa usuku lomshado lwesikhulu kwezemfundo. The time is 1 o'clock. Good afternoon. What was supposed to be a somber visit to a late staff member of the university became an occasion to remember the sterling work that he did for the institution during his 19 years of service. The Mangosuthu University of Technology celebrated Peggy Jonathan Gasa's legacy, which included pioneering the Community Outreach Center, now the Center of Community Engagement and Academic Development. Gasa's legacy is built on his unwavering commitment to the three pillars of higher education: teaching, research, and community engagement. His visionary leadership and inclusive approach continue to inspire the university's community. His family was touched by the university's gesture, which underscored the impact of his work and the memories he leaves behind. Gasa passed away on the 4th of July, 2025, but his contributions will forever be remembered. In other news, Luphenduko lokungcwatshwa kwakhe usuku lomshado obeyisikhulu sezemfundo KwaZulu-Natal. Ngokuthola kwelanga, uMnumzane Nhlakanipho Mboro Mthembu waseMandeni ubezoshadelwa umshado omhlophe ngomgqibelo, wahlatshwa ukugula ngolwesithathu, washona ngolwesine. Lokhu kushiye umphakathi wakule ndawo unengekile njengoba izimemo zakhishwa ngenyanga edlule. Kubekwa ukuthi uphuthunyiswe esibhedlela ebanjwe ukugula. Ngokwemithombo esibeyisondelene kakhulu noMnumzane Mthembu, tshele ilanga ukuthi bese kukhokhelwe konke kuyizindleko lomshado. Omunye obesondelele naye kakhulu ngokomsebenzi uthi kusenzima kukholwa lesi sigameko esenzekile. UMnumzane Mthembu bezoshadelwa ngumnkosikazi nomfundo, nkosazane nomfundo Buthelezi, ababesanda kuthola naye ingane enenyanga eyodwa izelwe. Le nsizwa kuthiwa ibikade yaziwa kakhulu ngokuthanda umsebenzi wayo nokuswenka. Uyilungu nomndeni lwesifazane elitholakale kumakhalekhukhwini komnumzane Mthembu liveze ukuthi umufi ngumfowabo. Lathu ugula isikhashana, umfowabo waseyadlula emhlabeni. Leli lungu lalimvumanga ukwanda kabanzi ngokwenzekile, lathi lisazoxoxisana nomndeni ngaphambi kokuba linabe kabanzi ngobezindaba. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal, uMnumzane Muzi Mahlambi, uthe badlulise amazwi enduduzo emndenini wozakwabo kwabezemfundo abekade bebambisene naye. And finally, kubanjwe umoya ngumculi kaMasikandi uSakhiseni uSkevani Mseleku oxinwe ukugula esibhedlela. Ngokusho kukanelisani uNdlemnyama Mseleku ongumholi wofisha omkhulu, umnewabo wamukelwa esibhedlela ngolwesithathu ngesonto elidlule ebanjwe umkhuhlane. Emva kokudlula emhlabeni kukaMgqumeni, uSkevani ubesehola le elinye iqembu likamzala wakhe oGezo, futhi abuye acule ibhesi kubafana bakaMgqumeni nakumagcokama. Emva kokushiya kukaMkhangelani DSD Mhlongo nomthetho wakhe Langa ekuholeni amagcokama, uSkevani usale nomfowabo uNdlemnyama kubafana bakaMgqumeni. Bawole inqwaba yemkomelo kumaSatma Award futhi bahlabani ne-Gold Disc nge-album ethi 626. Babuye bayonandisa eSeychelles naseRussia, lapho bashiya khona izithameli zisa halela impinda. Abagcinanga lapho babuye baqopha ngokuhlanganyela nomculi wekwaito ongasekho uMampintsha uPhuze Khemisi, umrapper uFifi Cooper nabanye. Abagcinanga lapho uSkevani noLetisane babe nohlelo olukhuluma ngezimpilo zabo yangempela olukhonjiswa kuMzansi Magic oluyisihloko esithi Kings of Maskandi. Kulonyaka labaculi babemezele ukuthi sebeyawushiya amaqembu kaMgqumeni ngoba madodana akhe asekhule ngokwanele, maqeda bazibiza ngofisha bakhulu.
Kubekwe indaba ezibuhlungu zokuphuthunyiswa kukabhuti omdala ke uSkevana, ofisha bakhulu okwakubizwa ke ngokuthi ngabafana bakaMgqumeni. UJezi elikhulu ke osebenzisana naye ubhuti omdala uyachaza ukuthi ubona insuku zihamba, naye ke ubethi yinto nje encane ezokhaleza mhlambe aphume esibhedlele. So useqala naye uba novalo uyacela nje simbekeni ubhuti emthandazweni njengoba ke elele.
To recap the top stories this hour, the MET staff extends support to family of recently deceased pioneer and Lupenduko lokungcwatshwa usuku lomshado lwesikolo sezemfundo. That is all for me this hour. Catch your next news bulletin at 2 o'clock. Reporting live on your MET Radio News Desk, I am Khakazile Shinga.
This is an MET Radio podcast.